Radio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe, ono e jamma hannde alkamisaare jeɗɗi lewru septembre hitaan 2017 sappo e jeɗɗi. Yamde ƴaɓɓorima Sidima capanɗe nayyi e joyi Ousmane Nyalbulɗo gabaruji ɗo gagni kanti to ɓoggi jande dow sakiraaɓe on kumpitata wiide plateforme SMA ndewri selde e baasi kasen balɗe sappo e balɗe capanɗe tati caggal ko ɓe ciñinino noga e tati lewru utto ƴaɓɓino ndu ɗum timminen noɓe ndewri heyɗintinde ɗum. Yalla jam an heɓe fa kaldangal ya yeeso. On jotoɓe yoggaɓe kolli wiide ɓe jaɓɓe siñininde kasen saabe dental leydi adna ana gonde ɓilludeɓe e wi maɓɓe fa joni guɓe ɗe donki laaɓidirde ɓerɗe. Gollirde humuninde haɓude e doroguji nangi neɗɗo goto ɗo Bamako ɗo muɗunoɗo kilo goto kokkayin e garam ngaji temedde jetti al adra jawdi muɗum ana wara e millioji capantati e jeegom. Alen Zires e kintino fiyoɓe bolo Mali yoppi golle Kenya o yoppi golle saabi jaabu mo heɓi ko Mali fiide e Maroc ɗum hollama wiyere weela e himɓe fa Mali nano Mali wawa yaade coupe du monde 2018 weɗi woni sembe kabaruji hannde. Bisimilla moɗo heɗade sijo tamani. Siññingol selde e baasi balɗe sappe joyi hakkunde SEMA e plateforme timmugol alal baare nde heyɗintinama balɗe capantati kasen. Nenno heƴaɓe ɗe guɓe ɗiɗi kawri Kenya ɗo Bamako ɗo ciññini ɗum fa ɓeydoreɗen faama keɗɗenna Mouhamadou Samaseku.
Dalgol baasi balɗe capanɗe tati mbawgol ɗon no fillitede hakkunde guɓe SEMA e plateforme fuɗanna alkamsare nde. Ɗeɗo guɓe kirodirɗe immiɗɓe noon ɗo baasi nder lewlu juillet ƴaɓɓiru ndu mbawi noon wadde dalgol baasi hakke balɗe sappo e joyi laatigol sababu deƴere hewte hakkunde maɓɓe. Yalla landirgol wifagol laamu to kiɗal ton na huncene hoore. Ngol ɗo ɗalgol baasi mo laamu leydi Mali e kañe kedde adnaro ndu yetti noon sanne timmi noon Kenya. Alal baare nde guɓe ɗiɗe gaɗi communiqué kulitowo wiide e pellitike ngol ɗalgol baasi yalla ɓe goɗɗo bonandaji hakkunde maɓɓe laatiɗi sababu yimɓele maɓɓe hewɓe keddike hen. Guɓe SEMA e plateforme ana jeeli jokkitade kaldal yalla ɓe keɓa huncande hoore imaɗe gonɗo nde talkuru mo ɓe siññini hakkunde maɓɓe ñande 23 lewru août hitan 2017. Ngol siñugol ngol lahulita wiide ɓe jokkitoto faande aadi gonɗo nder nduɗo talkuru. Ɗum woni yoppugol baasi hakke balɗe capanɗe tati mbawgol ɗum fillitede puɗɗowo ñande 6 lewru septembre hitan 2017 fa hannde e ley communiqué o ɓe kolliti wiide ɓe kedde adnaro ndu e hoorejo derontinoɓe ɓe e kañe laamu leydi Mali laato CDN oɗo anniya maɓɓe o. Ɓe mbihi min ɓami anniya wadde bawɗe amen fof yala talkuru jam e deƴere wonande leydi Mali ndi siñinandu to Alger tonno na heɓa lawol. Ngol ɗo siñugol waɗi e wattu mo battu humaninde kabaru ndenagu fedde oni nde yaltini sérewol huncanowol hoore jukkoje nder leydi Mali fewde e kala kaɗoɓe golleji talkuru jam e deƴere ndu.
E wi honjotoɓe yoggaɓe guɓe ɗe jaaɓi dalde e baasi joni saabi notiɓe adna ana gonde ɓilludeɓe. E wi Souleymane Dara bo gollo journal e sor siñingol ɓe ɗali e baasi wattu goto wana ɓe ɗali e baasi fewi ɗum ana holla wiide fa hannde guɓe ɗe donki rewrude fa gasa keɗɗe ko wi Idrissa Sako ɗo faccitan Ousmane Dikko.
Hono wattu selugol baasi ceñinaɗo o waɗi wattu mo gacca hawa e wolde se SEMA du laati kawɗo joni o ko ɓeyɗi hen ko yo ley wattu o woni ko conseil de sécurité du ɗum salde oni ndu ɓami jukkoje fewde e kala haɓatoɓe e kala falotoɓe e dabare deƴere nde. Ɗum ana e ko duñƴiti haɓatoɓeɓe siñinde kawral ɓurgal arandewal ngal juutde. Ley ko laati ɗalgol wolde tan ley wattu wona fa fewi ana hollita tiiɗala ana heddi fa hannden. E hakkillam hono baasiji gaɗɗi hakkude maɓɓe ɗi mbawa yeggitede ko yaawi bonandaji kewɗi gaɗi hakkunde maɓɓe. Ndenno keɓen faamu tan yeggitingol mum wona ko newi ko yaawi.
Fa ɓeydoroɗon famboɗo mbawi ƴewɗi kabaruji fuu ɗo bembe amen page Facebook e compte Twitter e sijo tamani na du noddon du ɗi numéro ji ɗi fando konko woni hakkillaji moɗon capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e go'o sappo e go'o capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Ko hollita wiyeede ko yaata himɓe capanɗe taton suutanoɓe namba hedde jafaraɓe. Ndenno hollitama wiyeede le yontere ƴaɓɓine le yontere nde ɓe joppama hanke e wi himɓe ton hakkillaji himɓe ana mbaldi beeta ko o nambankoɓe kolli wiide ɓe himɓe kolli wiide kina rewɓe gomɓe ley gendi ndi kombo nen keɗe Sekou Ba neɗɗo goto gonɗo ton ko wi Fati yatardo faccitan Ousmane Dikko.
Min jetti tagaɗo hen hanki wattu inar jemma ɓe joppitama yoɓe yimɓe sappo e ngu on noon. Ɓe dardino amiri gendi ndi kañi e almamu muɗum garda e yimɓe ɗiɗon woɓɓe fa kalde. Ɓe jiiɗi e ɓen nan ɓe dardi jama oɗu jaɓa koɓe gondi ko ana holla kana rewɓe keddo e somade. So ɓen ana keddi e somade tan bone goɗɗo fuu ɓe galda. So ɓen calike ɗum du juuɗe maɓɓe jottoto ɗum en. Ɓe kolliti ɓe jiiɗa maggal paɗe newto pati larme du wara wala ko men
mbawi wajibu men jaban ko ben gondiko ton ka ana de ini hande ka non lende pillare jamaa o ana hulti be anda ko jango resani be ko selenka debbu fu jaltudo le boli se wana ciomido jaldi mu denata ko lamu ko be martinama kumpa ka non fa hande wala fuko kunjani hore
gollide huma ton gollide habatonde e droguji nangine do goto kenyan do bamako do tawra do kilo goto e garam ngaji temede jetti ko kayin ko modno jawdi mudu ana wara e milioji 36 leedi Nigeria o jaddu makudo na bara 36 e bi horeji gollide de caggal ko yalto koyde woni ko drogo heba tamande temedere e jeegon ko kayin jalti e makko kedde ko adama tun kora horeji gollide de wi Aissata Ba do faccitan Ousmane Diko
nous avons interpellé
nangine do goto jiwde leedi takondirdi e mali men landi ke mon de kewde men dardi mo o jeewe le radio yonden o ya america o modi hono tamande kewde cocaine men kandi ke mon le balde didi o yahi hono tamande chapande jeegon e jeegon cocaine ladde yonden won ko o landa heedi saria tamande waterdu jokkinama talke makko di yaade suudu saria o hollama procureur tamande nangade dedu le yamirore procureur o ngara wadede yumdi ko warat
procéder à leur incinération
balle tati caggal balde tati woni ko radioji an songo kolli wiide gollata dum fuddi nyande talatar jabbine de sabbi won jotti do journaliste goto gondo don horejo irder holli wiide lam o darano do acca dum laba kedde ko landindirmi banjugu dante horejo irder do faccitango Mohamadou Sama Seku.
Nous avons été choqués.
Oh, kabar, oh, tourri mi fasane. Muhana fi der lady, jugi ndi sariaji. On fuf oro jogola wate fewde journaliste, kimi do golle mudun, mo luta edun saria. Ngadal bawde am fuf yala kabar mudun, na beda famede. Hewti lam o an wundi wade hurgul, denno, inkola tobe. Lady Mali yu lady, di ma fuf hatu mudun. Denno anhani gode fuf mara munyal. Anani mbo mi wirdeni, lady mendi, ana e watu ti allaji. Denno hana fi ti allaji gudi, ede e gudi didi. Ka hulta da wide, yu wap be nawtoro dun wutude hajuji mun en ma sembinditi Allahji di den no min ndarta jamare de yo tinno pato wada goddum fuf yulamu ko be dunno daro darde mun en
fedde no dirtende urgence panafricain au Mali ana anni wadde ma jere sappo e jeegon lewru septembre ndu do bamako do fa ndam e fabe kulite be tiagal kemi seba France benanke mo lamu Senegal ribbi ala mo lamu Senegal ribbi ala barente nen le leedi mudun di sabe kulli wiide o wadi ko hana e wi hore mabbe batteri bugol makko wattade be cala habade e kintinowo fiobe balon Mali mawbe onen dum wonno Algeria yo pigolle alal bare e Kenya o yo pigolle sabe jabuji o waddi ko sakiti dun ko Mali fiid e Maroc hollama wede dum wela himbe Mali tappama faadaati e wi andimbe balon yo pugol Algeria golle himbe anan jooneri dum be kulli wiide o waday ko domirano kedde ko Moussa Boly wi ya tarawade do faccitango Mohamadou Sama Seku.
Minen mila wiide minen dontoni non odo kabaru tiagal basal mabbe fawde e Maroc nyande go lewru septembre ndu e kanye basal mabbe to stade 26 mars to min mila wiide fayso tawi federation o e ministere nde mbawata non itudo be e golle batte kabaru contrat goddo hakkunde mabbe o entraîneur o kay fami wiide jamar nde haja ko mo kase den no wattu juno o entraîneur mo leedi Mali haja min mila fahande dum latto neddo iwo tiagal leedi sabi no kabaru bolo o wurdi der adnaru ndu ana tiidi entraîneur jaddo leedi Mali wawa huntano hore kabar meden kaso jom itama tiagal leedi o hebi jokko jaddo leedi Mali andando sanne kabar bolon sikki wala be ngadan sago ngibbe bolombe be dawran dum leedi ndi hebirta equipe kantido sona dum kay jogola kanko jeres o kay latak fevel yonki jamaran
ko jeras objectivement c'est un parcours catastrophique.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakiraabe njandaro en kabaru ji gondi le region ngaji men di gollonobe koy mubben wombe gawo joddake Kenya ONG ngaji fa kullidi ti Allahji di gollede din kala e wilam gondi gawti Allahji di joggi fa nda jonde de fa be kullidi hono be ngatta fa be ndokke golleji kandi gollede ni region gawo o e wi horebe mabbe njiabe lide godde ana tube yeso mabbe do lawol mena kamo bel na banno gol himbe sappo e nayon nabbi do bombore hanken dum wadi en fizaran neddo goto heddake hen taton dum bar mi keddi ka kedido o kanyi e barmu be fu naɓama suudu docteur e ndi limen cercle kajulo ne labe ministère humini be kabaru yigaji njeyile yonterende fanukuje itto fanukuje kangi itete dum wonno fur kanye miseni gollite golle jingon kangi wade golle dino gore to ne labe ministère be martina himbe be kumba dabreji kisipama ifi wutude itto be kangi imugol mabbe fa itto be kangi ngora no wodi tit alaji be jogi didi uyto den do kadi di kabaruji ka kedde heda no wowir alkamisar fu yotere sukaga ana yesu wassalam.
See you tomorrow.